Grandmaster.
Cast on it.
Yo, Toto, jisogeze tukasake kama uko chamtema kunyo kione chamoto juna panda Saturday chinda shuka Sunday. Hey hey, Toto, jisogeze tukasake kama uko chamtema kunyo kione chamoto juna panda Saturday chinda shuka Sunday. Hey hey, we lock it down. Toto wasokota tuvunjane nyonga. Kama hamna kisu kitu gani nyonga. Kimya sio ponga una midadi bonga. Fanya ka unasonga ile kipare tonga. Bad man I hear me ain't any longer. Hey hey, udu. Nimelewa tududu au ni voodoo. Kitim K nakamua tama shudu. Blue man the job tena sitamudu. Mina chinja vya kunyonga ni kibudu. Ulini beba Saturday, utani shusha Sunday. Hey hey, Toto, jisogeze tukasake kama uko chamtema kunyo kione chamoto juna panda Saturday, chinda shuka Sunday. Hey hey, Toto, jisogeze tukasake kama uko chamtema kunyo kione chamoto juna panda Saturday, chinda shuka Sunday. Hey hey,
halali yangu sili kwa kujiba. Sichezi kama mchezaji wa akiba. Top class player dimpani abedi mziba. Unapo ingilia ndo na uchomolea mwiba. Sendi kama daktari ila humu natiba. Smoking chiba kwa swimming pool. Jo wende kileleni kama upo mwezini. Wangaikie juni kikutawala chini. Isimi kwa kusimama. Mkukule adenkule yo my see me. Mgu hapa mgu kule kati mimi. Mkufunzi njo shule klasi mimi. Hey, mapenzi makuzi, sisnuzi siluzi. Mtunzi maujuzi, ndichi toka juzi. Katotoka juzi, na kamwagia michuzi. Katototo, kacheze na mgu wa mtototo.
Hey, I'm calling you Toto. Yo, Toto, jisogeze tukasake kama uko chamtema kunyo kione chamoto juna panda Saturday chinda shuka Sunday. Hey hey, Toto, jisogeze tukasake kama uko chamtema kunyo kione chamoto juna panda Saturday chinda shuka Sunday. Hey hey.